ngiqala ngokubuza ukuthi uphi umngoma. Asimbona umngoma.
No, we don't. How?
Daddy, wait.
How? How?
Sebayeza,
Sebayeza,
Bakulayo, Sebayeza,
I'm tired.